jacaylka ula shanda dareenka naftii layl daraysan orankiyo taha ayamo ayamo madayso
Inta difka joogto ma adkaysan karayo